Mumaulira male chisakati cha Nnaabagereka ekyomwaka guno kitandise olwaleero n'enteekateeka y'abazadde okuleeta abaana baabwe ku mbuga enkulu y'Obwakabaka wano mu Bulange Mmengo we bakunganira nga tebannaba kutwalibwa ku ssomero we bagenda okubeera ku mbuga y'ekisaakaate ky'omwaka guno. Ekisaakaate kya Nnaabagereka ekyagatonya 2026 kitegekeddwa ku ssomero lya Homes Darling Primary School e Gayaza ku mulamwa ogugamba nti ensibuko y'obumalirivu, okweyamba n'obuntu bulamu okutebenkeza obwongo. Yunus Seruwoza omukwanaganya w'ekisaakaate kya Nnaabagereka mu kitongole kya Nnaabagereka Development Foundation ekitegeka ekisaakaate kino alambuludde ku nteekateeka y'olwaleero wakati mu kukunga abazadde abalina abaana bagenda mu kisaakaate okubakeeza ku mbuga wano.
Ekisaakaate kino kigenda kubeera kimpiko okusinziira ku bisaakaate ebibaddewo tulina ennaku ntono mulwekyo ebikolebwa bigenda kutandikira ddala ku lunaku lwennyini luno wetuyanirizaako abasaakaate. Ate tetugenda kwaniriza abasaakaate wano mulange wokka wabula ne ku Homes Darling Primary School e Gayaza yetugenda okuba nga tukuba embuga y'ekisaakaate okumalira ddala ennaku 9 zetugenda okumalayo. So abazadde abali ku luguudo olwo olw'e Gayaza nga gwe abakwanguya kutwala mwana ku mbuga y'ekisaakaate ku Homes Darling Primary School e Gayaza nawe osobola okukola ekyo n'otatabana ku jeno bulange okumuleetera. Wabula abazadde abali nga banguyira okujja wano mu Bulange abaana mu bakezi wano ku makya kutandika ku 2 mpaka ku 6 tetujja kubajjawo tubatwale ku mbuga gye tugenda okumalira ddala ennaku 9. Enteekateeka zonna zaawedde dda, abagungizi baamaze dda okutendekebwa era nga bakeesikeefu era beetegese nnyo okuba nga baaniriza abasaakaate. Ekimu kyonna kyonna kiri bulungi era nga twetegese nnyo okutuukiriza omulamwa guno kugenda okutambuliza ekisaakaate gatonya 2026. Omulamwa guno mukulu nnyo lwa nsonga tugenda kuba nga twefumiitiriza ku nsonga ez'okutebenkeza obwongo oba okuyambako abaana bano okuyiga butya basobola okuba nga beekuuma ebintu ebiyinza okukosa obwongo bwabwe.